na dedicatei mahiro wote wa Kenya. Kila mtu ame struggle na hapo paid for, anytime ya paid for. Revolutionary Cornbread. Jasho machozi, mau akashinda wao mashabi wakaenda na trophy. Matigari hana hata kapilopi. Serikali nataka nifuze Nairobi. Mangadi nataka wamangisha jirongi. Wana kofi, they don't know who we be. Haikosi, white islands no more. Sisiri hawatoshi. Hivi temepita rangi ya ngozi. Na kabila najua ni mbili tu maskini na mdosi. Synchronizing in time 205, decolonizing in mind. Siseme mbili hivi, notize wana rant. Vision za sheki wa kifiro, bogi mato. Mtu anatusi matiti ya madha linyonya. Lafo na pigiwa makofi za kilo. Washuku dono nyanjiro. The same route, ore mama yetu njeri. Hizi ni betwe ya mahiro. Ka Kenya ni Matrix, nani ndiyo niyo. Ka kemadhi hapa the one day. Society ko drunk na opium. Ilo semekana na Karl Marx. Na vilabu recharge, na pay tax kwa harass baby. Na mambanga, mothers can't even protect the baby. Wanaume waezi protect my lady. Wow, haki bengao. Vita vya bunduki, vita mkuki. Bullets ziko kenai. Tangu era za nyayo.
Kenyatta.